King Z, bafake lo mfuthu mfana, bafake lo mfuthu. Bafake lo mfuthu, bafake lo mfuthu. Hayi namandla, yayizo. Yayizo. Engeke inamandla, inamandla, inamandla. Top goal scorer Masapa, Ozi, Loco number 10. Siyanquma manje uBlade lo wesabhabo. Top goal scorer Masapa, Ozi, Loco number 10.